Hawa watoto mwe, kwani wanakula nini? Hawa watoto mwe, kwani wanapaka nini?
Si hatujui.
Hawa watoto mwe, wanajipulizia nini?
Si hatujui.
Hawa watoto mwe, mbona wazuri, wazuri, wazuri. Visit Tanzania,
we got it for me.
Visit Tibor.